a safari. Oh, my enemies are safari.
Wakisafa na kapcha na step kwa room kama nimebonda wanajua kumechacha fire ban motherfucker soli ghost enemies wamejaja na wuzi anjeve washa sweat pants wakithani ni rapture all eyes on me katupak mnitinduwa wana hit lakini kwa ground aweza kitupa wanangoja ni kwame na squa mina saka unga subadu na skuma mini misimama kama kwame baby kumpono na punde kwa west enemies wana kuya kunikuta wanapanga njama wakiniendea kwa waganga niko na ngori nikicha gas minduwa pashanga fly ka niko na mapawa Chekitu kwa anga, punguza panganga Tepo kutakula makofi za nganga Situ kwa physical, vita kiruta pigana na shiti the bishop Kijana mkamba ndona waroga kwa hii remix ya waingo Enemies bile nime wachorea, sinataka new pyro Na wapanisho na rudi ocha nikawa mipusiwa kwa page ya Saigon Nazidi kushinda, uchawi yezi tufika Mumbi ya mama ndo inatulinda Yeah, wanazidi kusafa haga Wanazidi kukaza lakini namba zinazidi kupanda Jupo ndo mungu alikuwa mepanga
Wanapanga njama wakiniendea kwa waganga
Niko na ngori nikicha gas mindu wapashanga Fly ka niko na mapawa wana nijikitu kwa anga Punguza panganga devu aputa kula makofi za nganga
Judas me, tryna kiss me on my cheek.
They will never steal my shine.
Wanapanga njama, wakiniendea kwa waganga. Renja kono nyama, huma kero ni bako enanga. Baba basa iranga, ngwe, baba basa iranga. Umami wa inyanza ibe, umami wa inyanza vale.
All my enemies are
I'm walking
safari.
In my prophecy
All